Matiw sura sappo e go'o aya cappanɗe ɗiɗi e jowi yaaki cappanɗe tati. Siwtaare torrotooɓe. E caren ngel Yeesu wi'i, mi yettiima nyaako am mo dow, joomiraawo dow e ley, ngam a suuɗi fii ɗum to gooduɓe faamu e anndal. A holli ɗum ɓikkoy pamaroy. Non nyaako am, ngam non welanma ngaɗɗa. Sey o wi'i yimɓe, nyaako am hokki yam ko ɗume, wala annduɗo moy woni ɓiɗɗo on sey ni nyaako on. Non ma wala annduɗo nyaako on sey ni ɓiɗɗo on, e mo ɓiɗɗo on yiɗi andina nyaako on. Gareto am onon fuu dondiɓe doyle tedduɗe, mi hokkay on siwtaare. Tokke ko mbimi on, ekkite to am, ngam emi woodi hakkiilo. Mi lesnuɗo hoore, nden ɓerɗe moɗon mbaltoto, ngam ko mbimi on ngaɗon ɗum saɗa waɗuki, nden dongal am tedda. Ɗo'o, en nani annabi Isa e hoore muɗum, e nodda ɓii Adama fuu, kabdayɓe e doyle tedduɗe, ɓe yaadu saldori, ngam ɓii Adama fuu gonɗo nder duuniyaaru ndu'u. E rondi dongal teddungal, ngal o wawata yaaki to o yiɗi yaaki. Ngale woni dongal ngal, na'n dongal dondetengal to hoore, na'n donle ɓe nyumeten nder ɓerɗe meɗen, amma dongal ngal annabi Isa metata ɗo'o, n dongal hakke e shiya adilaku meɗen Yeeso Allah. Annabi Isa yetti Allah, manti Allah. O wi'i, mi yettiima nyaako am mo dow, joomiraawo dow e ley, ngam a suuɗi fii ɗum to gooduɓe faamu e anndal. A holli ɗum ɓikkoy pamaroy. Annabi Isa noddi Allah nyaako maako, kanko bo ɓiɗɗo Allah. Woɓɓe e mbi'a Krista'en e saaɓo Allah, ko bo e ɓe kuɗa Allah, e wiiki Allah e woodi ɓiɗɗo. Amma ɗo'o, annabi Isa e hoore muɗum wi'i Allah ɗum nyaako muɗum, hanko bo o ɓiɗɗo Allah. Amma sey paamen ɗo'o, naa iri no seketen enen ɓiɓɓe Adama, sumpo hakkunde nyaako e ɓiɗɗo, no enen ceketen, non woni hakkunde annabi Isa e Allah. Amma ko annabi Isa yiɗi wiiki ɗo dow habaru ɓiɗɗo e nyaako, n habaru ko n sumpo waɗuki ko Allah yiɗi, n sumpo yiɗuki ko Allah yiɗi, na n sumpo daygal no enen yimɓe nyumeten. O wi'i o yetti Allah ngam Allah nder hikima muɗum, nder bawɗe muɗum, nder faamu muɗum, o suuɗi sirru nattuki laamu Allah to gooduɓe anndal e faamu, waato bo moodiɓɓe mawɓe nyumooɓe ɓe anndi laawol Allah. E jaamanu annabi Isa, moodiɓɓe attawra e farisanko'en ɓe ngañi laawol Allah, amma Allah nder bawɗe muɗum e yurmeende muɗum o wangini sirru laamu maako, ko bo aljanna, to yimɓe ɓe ɗum cekata naa on koome, to yimɓe ɓe ɗum yawanto, to yimɓe ɓe ngala ilmu, to yimɓe ɓe ɗum yi'ata bo sukahoy, ɓe ngala hakkillo, ɓe ngala ko ɓe anndi. Amma Allah non yiɗi waɗi, o wanginaayi ɗum to moodiɓɓe, o wanginaayi ɗum to yimɓe ko laamiiɓe ko yimɓe mawɓe, amma o wangini ɗum to talaka'en ɓe yimɓe njawoto, ngam non holli bawɗe Allah e hikima muɗum e yidde maako e moƴƴere maako. Ngam non ɗum e tabbitinana en wiiki, enen nanayɓe sirru Allah e moƴƴere maako ngam yaaruki en aljanna, barka hoolaaki annabi Isa mo o liloyi. Sey ngetten Allah, njaɓen, tokken, to ngarten, be maunitare hore, bo modibbe, kambe bengia be andi, kambe bengia bengodi andal, kambe bengia benjangi, wala goddo ekitinaitobe, ebe mantitero andal mabbe, ebe mantitero famu mabbe, wabbe bo e mantitero njaudi mabbe, ebe ngia, wala goddo ekitinaitobe goddum. Gamnon ebe ngodi maunitare. Alla bo, se yapitini mo ere mu nundo mabbe. Se wangini dum, to talaka en. To bengalana, gam holla mo ere mako e teddungal mako. Misiftori, wattu mi holi an nabi Isa woni kisnoyam e jomirawo am. Se imbe ngadi ka wikiam, aburi modibbo wane, jangudo andudo. A uri wane en ilmu, kampe betoka engol laol, se ang, mu anda kome, amma o an nabi Isa wii. Alla suji sirru mudum. To yimpe be andal, to modipe, amma o wangini dum. To yimpe be anda kogotum. Nombo welimo o wadi, gamnon hande bandirao am, nano, sirru. Lawol kisndam diga hakke. Sirru, nattuki aljanna, barka holaki annabi Isa. Senjaba, ta saattin bernde maata. Ta watu maunitare, amma leinu hore maata. Njaba, mokere allande ojipinani en, gamkeben kisen. Se annabi Isa wii, ngareto am, onon fu dondi be doile, teddude. Mi hokkai on siutare. Nonno biden. Na dongal dondoto den to hore. Na dongal. Ngal ngieten egite. Na dongle. Den dindanten ga imeten. Ko bam imeten. Amma dongal. Ngal annabi Isa wi atado. Ndongal hakke. Ndongal habduki. Gamgarten adili en yeso alla. I adama, fu danyado, nderdu niyarndu, pi neto fu, mwadi hakke, motampi yeso alla. Hanji wata, ngia hande eodi dinaji fere fere, yimpe don kabda, yimpe don torrodo, edongal taputuki, lawal natuki aljanna. Nder lilabe, konder annabo en, be alla liloy fu. Wala noddudo, bi adama wiki, ngareto am, mi hokka on siutare. Se annabi Isa tan, gam hanko o wadai hakke. Amma hori be annabo en be fu be ngadi hakke. Gam non hanko bo, wani mo alla hokki baude, hisnuki bi adama fu diga hakke, gam hanko o wadai hakke. Nombo alla siri, nder baude mako, nder andal mako, nder yidde mako, o wada. Ayay hande yimbe, e torrodo, e tokwiki doka dina, e kabda, e torro, gambengia, bembelani alla berende. Ayay neto e sumo, neto e hokka sadaka, neto e jula sharel fu, o hida sharel ya omo, o yaha e jula. Ko ngere sharel, o julay, o hokkay sadaka, o sumoto, fu emo don habda, emo don torro, gam o yia o natti aljanna, amma tokkuki do kadina, e kude dina, hisnata en diga hakke meden, en torra tan, in habduki e dongal tan teddungal, ngal embawata, ndontinengal e ho emu e ko emeden. Seni alla e hore mudum, rontinta en, ngal don dongal. Gam non bandirao am, to anyuma, tokkuki dina mada, julde mada, ko hokkuki sadaka mada. Hisnete, to do alla e tabbitinan ma wiki, an e hore mada, a wawata hisnuki hore mada. Dina mada wawata hisnuki ma. Seni to atokki lawal alla. Seni to anota ke noddol alla e hore mudum. Wiki waroito am mi hokkuma siutare. Waroito am mi rontin ma dongal tettungal ngal a wawata rontinki hore maɗa. Gam hakke ɗe ngaduɗen en mbawata hisnuki koye meɗen diga ɗen ɗon hakke. Seni Allah nder moƴƴere muɗum, seni Allah nder yurmende muɗum o rontina en dongal hakke meɗen. Lawol ngol Allah siryi bo annabi Isa kokkuɗo hore muɗum mayuɗo dow gafangal gam o hocca dongal hakke meɗen. O rufi iƴam mako gam o lota en, o yafano en hakke meɗen, o wartira en adili en yeso Allah. Gam non sena non ko Allah wi'i ɗo, o wi ngare to am onon fu dondiɓe donle tedduɗe, mi hokkai on siwtare. En keɓata siwtare diga kita Allah dow hakke e lawol hore meɗen. Seni to en gari to Allah e hore muɗum siryi gam hokkuki en siwtare, o wi tokke ko mbimi on, ekkite to am gam mi wodi hakkilo, mi lesnuɗo hore, nden ɓerɗe moɗon mbaltoto. Emi tabbitinan ma wiki no kokkirɗa sadaka fu, no tokkuɗa wattu a jula fu, ɓerɗe maɗa heɓata walto. Ha mi wima gonga, sharel ngargel fu ngel waɗuki wattu to a waɗayi ɓerde maɗa waltatako. Ko a waɗi ɗum ma to wattu waɗi a waɗa ɓerde maɗa waltatako. Gam e wodi kulol nder ɓerde maɗa dow kita Allah gam hakke maɗa. A yi'a a wanni ɓerde maɗa fukkaki, a wala siwtare nder ɓerde maɗa. Gam ɗume? Gam hakke ɗe gonduɗa. Wattu to waɗi fu a ummoto njaha ngaɗowa wattu, amma fu e non a heɓata siwtare. Ɓerde maɗa waltatako, a heɓata seyo nder ɓerde maɗa seini to a tokki lawol Allah. Gam non Almasihu ko annabi Isa wi'i ngare to am, ekkite to am, mi hokkai on siwtare, ɓerɗe moɗon bo mbaltoto. Annabi Isa hokkai en doka ɗum tokketen, ko bo diina ɗum gaɗeten gam keɓen kisdam. O wi'i gam ko mbimi on gaɗon ɗum saɗa waɗuki, nden dongal am tedda. Annabi Isa wi'ai ngaɗen ka torrodaki e nyumoji ko'e meɗen, e lawol hore meɗen, ko kokken sadaka, ko njulen, hanjum hokkata en kisdam. Amma ko o wi'i tan woni kolooɗen mo gam kanko Allah liloy gam hisnuki en diga hakke meɗen, diga torra meɗen. O wi'i fuu jaɓuɗomo jaɓi Allah, jaɓuɗomo bo heɓi siwtare, jaɓuɗomo bo heɓi kisdam yaaki aljanna. Amma ganyuɗo bo nyamra yeso e torra kanɗon haa abada, haa gaɗa mayde maako o nyamra yeso e kanɗon torra haa nder ngaika hiite. Jomirawo hoynana en, gam non taa yiɗi siwtare diga kiita Allah garayka, taa yiɗi kisdam diga hakke maɗa, sei to a holake annabi Isa. Taa yiɗi siwtare diga torra maɗa dow tokkuki dokaji diina, taa yiɗi ɓernde maɗa walto, ɓernde maɗa fukko, keɓa seyo e welwelo seni to a tokki lawol Allah. To na non bo a tabbititto nder torra kanɗon dongal ngal ɗon ngal hakke bo yarete halkere. Amma fuu jaɓuɗo noddango ngo annabi Isa noddata ɗo gam jaɓen moƴƴere Allah, njaraynde en aljanna, sei jaɓen tokken bo non waɗata keɓen siwtare, nen waɗata keɓen ɓerɗe meɗen balto. Gam non sei anden ilmu meɗen, andal meɗen, risku meɗen, ko njawdi meɗen hokkata en nde siwtare, hisnata en diga hakke meɗen. Seni to en gari to annabi Isa nder holare, seni to en tokki lawol Allah. Gam non emi do'o jomirawo walla en gam nanen noddango ngo annabi Isa noddata en ɗo gam keɓen siwtare, gam keɓen kisdam diga hakke meɗen. Gam Allah e hore muɗum waɗi lawol kisdam barka holaki annabi Isa. Hanko tan hokkata en siwtare nde gonga, hanko tan hokkata en seyo ɓerɗe meɗen e welwelo ɗum gonga. Gam non sey ngara to annabi Isa gam o hokkuma siwtaare o rentinma ngal dongal ngal kabdata ngal hakke, gam keɓa siwtaare nde haa abada. Jomirawo barkiɗinma.